munsi ni menshi ntago na ntago nayasubiramo ariko ikiza nuko ikoranabuhanga ryaraje tuzasubira muri ibi biganiro tubitega amatwi twumva ubuhamya akenshi nkagiye ubu niba kundi ku radio mba nteza amatwi ariko byinshi biza bitambuka kugira ngo mbashe neza kumva ubuhamya bwatanzwe bizamfata iminsi kugira ngo nicare numve ibiganiro banyarwanda banyarwanda kazi inshuti za radio tawuka mwabanye nanjye kuva saa munani z'ijoro mbasezeyeho amasaha yanjye nari nateguye ngaya amasaha 13 twabanye tudahagaritse nongeye gushimira abanyarwanda bari mu gihugu cya Canada twabanye kuva saa munani z'ijoro kugeza amagingo tukiri kumwe ku by'umwihariko ndabashimiye ntabwo navuga intwari Colonel Karegeya nta magambo mfite nta n'ikinyarwanda cyinshi nzi ariko ndababwira ko urupfu rwe rwahinduye byinshi mu buzima bwanjye urupfu rwe kugira ngo mbashe kugaruka kuri radio byanwa ya minsi irenga 10 byarananiye kuza kuri radio ariko nasanze ntabwo giving up y'umuntu nk'uyu yapfuye bikakubabaza cyangwa ukavuga uti bya bintu nakoraga birimo ingaruka ahubwo uravuga uti ndamutse nsubiye inyuma aho ari yazangaya akavuga ati igihe cyose twamaranye burya ntabwo nari nzi kuri umunyabugoba cyangwa utumva ibyo turimo nk'uko tubivuga tuti rero ibi bintu turimo harimo ingaruka ariko izo ngaruka twazirengera tubashije gutabara abanyarwanda abanyarwanda bataka umunsi ku munsi ntabwo navuga amagambo menshi kuri Leta Karegeya amagambo yavuzwe ahubwo ndagira ngo mbashimire ku by'umwihariko mwebwe nshuti za raditahuka raditahuka ni yanyu nimuyikoreshe amagambo yavugiwe ahangaha muyoherereze bagenzi banyu mukore kopi z'ibiganiro mubyohereze ku isi yose uru rumuri rwa nyakwigendera Colonel Karegeya ntiruzazime ibi biganiro ntabwo birangiriye ahangaha gahunda zacu zirakomeza nimugoroba n'ejo n'umunsi tuzakomeza kuvuga Karegeya nk'uko madamu Munyemana Rene yabitubwiye ku by'umwihariko rero njyewe banye namwe ndabashimiye ku by'umwihariko uyu ni umwanya ngiye guha umuvugabutumwa Marie Esther agakora isengesho akigisha maze tugakorotira gahunda yacu ku bari ku murongo wa internet munyihanganire mu minota 7 ntabwo mushaka kubasha gukurikira ariko muraza kubona ububasha bwo kumva ikiganiro kirangiye kuko nta na kimwe kiri bugende mutumvise mu twihanganire rwose amasaha yatubanye make cyane ariko ndabifuriza kugira amahirwe n'imigisha bituruka ku Mana kandi turabakunda kuri aditahuka reka mbe mpaye ijambo umukozi w'Imana Jean Claude Habimana mugihe ngishaka umuvugabutumwa ku murongo